when you just nas brutalet music. Hey ya,
Shafi.
Wasina ningagura,
yeah.
Wamara wakonjele,
yeah.
Wasina nifungura,
yeah.
If you let me dance with you, wasina ningagura,
yeah.
Wamara wakonjele,
yeah.
Wasina nifungura,
yeah.
If you let me dance with you.
Asiba muti mwabo kwenda kuri.
Manyisi mwaba shire sopale. DJ ya tabuka ya terakari. Mochidongi 22 zinagari. Ware mwazine tore za chigari. Mochikiritiba muza bibali. Mochikiritiba terabikaru. Mochikiritiba nyosa mushache. Ai, wazina ningagura. Ningagura kandi bakonjere. Ai, konkiwe barira. Tashohori wiwe no purira. Ai, wazina ningagura. Ningagura kandi bakonjere. Ai, konkiwe barira. Tashohori wiwe. We no purira, ai.
Wasina ningagura,
yeah.
Wamara bakonjele,
yeah.
Wasina nifungura,
yeah.
If you let me dance with you, wasina ningagura,
yeah.
Wamara bakonjele,
yeah.
Wasina nifungura,
yeah.
If you let me dance with you.
Kamwe bubiri bwa kugwese shazi, watani kakuzina komu shazi, wachuna chuna ko waribye mbazi, waye batine muba paparazi, ai. Eche nyimi webigula, pepe pepe pepe. Kokiwa tapenda, kwa tapora poro tapirika.
Bura shuma hazi, chundire chunyo kunyo. Wazina ningagura,
wazina ningagura. Ningagura kandi bakonjere. Kokiwa barira, twashohori wiwe no purira. Wazina ningagura, wamara bakonjere.
Wasina nifungura,
if you let me dance with you.
Wasina ningagura,
yeah.
Wamara bakonjele,
yeah.
Wasina nifungura,
yeah.
If you let me dance with you.
Waza kuzini wezi nabasyo, nanyene tende tegari. 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 Wachizino tiwele baka, letakari iwe netaka. Hamazina kateza hata taka. Echidonge chichande besa na maka, ai ai.
Wasina ningagura,
yeah.
Wamara bakonjele,
yeah.
Wasina nifungura,
yeah.
If you let me dance with you.
Wasina ningagura,
yeah.
Wamara bakonjele,
yeah.
Wasina nifungura,
yeah.
If you let me dance with you.
Ai 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 ai, yeah. Na 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 na. Ai 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 ai. Na 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 na. Ai 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 ai. Na 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 na. Ai 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 ai. Na 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 na.
Wasina ningagura,
yeah.
Wamara bakonjele,
yeah.
Wasina nifungura,
yeah.
If you let me dance with you.
Wasina ningagura,
yeah.
Wamara bakonjele,
yeah.
Wasina nifungura,
yeah.
If you let me dance with you.